hitmaker on the beat. Combination sound.
Moyo wangu mechaliwa kupenda, ina maana nikichukia na chukia naenda. Nafsi yangu naufia kumizwa, ina maana nikiumia naumia na konda. Mara mapenzi kama biashara, squeezy wengi wananunua yule ulo mchagua, kesho yake anazingua. Yashageuka biashara, squeezy wengi wananunua yule ulo mchagua, kesho yake anazingua. Zile I love you, I need you, I miss you, kume misemo tu, ukweli upo moyoni. Zile I love you, I need you, I miss you, kume misemo tu, kweli upo moyoni. Mara mapenzi kama fulani andekeze kwa sana, nikisha mzoea mezangu aje ni bwaga. Nisijelia
mazoea
nikaumia
mazoea.